O tangata au sitaria na mawhaina whaksau na mai mau lātou a inga mai le taua I Bosnia I tau sanga watua nai. Na lātou whae loa o lātou manatu le whae unga watu ina nei moleli o Radovan Karacit. Le ua wha maoniona morianga le whaatino se tūranga wa mahariri waise au wha inga tele o tangata I Srebrenica I Bosnia I le vaitau la fefselau I vasfulu. O Saidin Salkic e fato a se fulu lua ona tausanga a e sulu fa'i ane loa I Potokari la tane le Srebrenica I le tu sa e o Bosnia. O ia la malo na tinama si ona tua fafine ma isi tanga uta mausalemi mai Bosnia e le masino yu lai la fifse lai fumada lima le na nga iene ai olo na tamana fasio tia le taua. Au le temine o le li I leo Salkic wanofone I merepone maola ne ai lava. Maulana whamtalanga la lea e tusai ula nei mta upu.
They've taken me away from my family and put me on the side of the road with the people who never came back. And my mom started pulling me back and eventually through a lot of hustle and bustle, they almost, you know, they wanted to shoot us on the spot. But I suppose it was way too public and we got to get away.
O wainga awa Bosnian Serbs, sa pō lea lea o ngā ele, ma ewi e sa mawhaina whaksau ina mai leo lau lea li e pēna tā ua, ai pē amare valu afe, isi a li ima ta mā mausalemi, na mādiri umai Srebrenica, muli muli ane. O loo whamtalaina, sa tasileo a ai au pito I pangātia I Europa, talu mai lava le taimio le tawala na lua le lalolangi, Le la ua mawale I ungo le li isa faa ululu ielu fita fita I Bosnia I lea vai tau. Le tangata le o Radovan Karadžić pei taifa mai Salkic e le aima se winga o le ai unga.
The sentence they handed out, to be honest, means very little to me and those who have gone through what they've gone through and through what they will be going on for the rest of their lives.
O se tasi fo ia li o Halilovic, e le inofo I Srebrenica, aina iai tangatolo na ainga na maririu, ia ma aafia I fo I so I fua, o lona fo I lamanatu, e le tai tai o na lava lea fa salanga, mo le na mo lia.
I wish also that the sentence of 40 years was life sentence, purely symbolically it would have meant more, because he did directly order or inspired or knew of hundreds of thousands of deaths. So, and one life sentence for so many lives lost would have been at least some symbolic justice.
O Halilovic, o lo su su e nei ia fianga o nei vesinga I community I le universite I Melbourne.
St. Albans here in Melbourne, almost every second Bosnian family is fatherless family, or, you know, families where significant male family members are, you know, they perished. So they are mothers without sons, wives without husbands, children without fathers. And this is reality of Bosnian diaspora today, not only in Australia, but in many countries.
O Gideon Boas, o se tasi o tangata e telelto mail tu la fono, na ia ta ua fo I e whapea, e ei fo I lona so tanga le mata upula nei.
It's always been felt by Serbs, including Bosnian Serbs, that the Yugoslav Tribunal was set up to prosecute Serbs, and a great deal more Serbs have been prosecuted than Muslims and Croats, and that's a fact. On the other hand, they were the orchestration, or they orchestrated a larger number of crimes, and calling to account someone like Radovan Karadžić is crucial. It's just as crucial as calling to account, you know, other leaders of the Bosnian Croats and Bosnian Muslims. And there have been trials for those people as well. But it's understandable that Bosnian Serbs who are here or Serbs who are here will feel as though this is just another example of the international community really going after the Serbs and ignoring their suffering. And that's, I understand that.
Ta ua Salkic, ua whai lava situai o ngā yoinga malo o whatasi, ile ma ta upule nei.
It's too late. Nothing can heal the wounds. The heels would have been wounded if they had been prevented from happening by the people who were supposed to do it by law, by UN law.
Ioi, o le whamtala inale nā o nisio mori mawa I lātou, o tangata sā suru whai solo, I le fia Moses Soswani, lea lā uai una sa ili awanoa maima, au mawaita tono au satalia, ia ma mawhai fwy o na alo fia nisi o sa wanga na o oni nai o lātou a inga muli muli ane te tonu o le pito nuulea e ta ua o Srebrenica e te tonu o Bosnia. E peona e mōli mawina le televise le nei vai aso le faa i ungo le li o Radovan lea sa la wina ia e faa te tau tonu lava le mata upula nei. Tele mana noa ini soi fua na fia i o tangata Bosnia ia ma tangata fo ili faa tuatuanga mausanemi. Ia ai na a fia ai ma maani li waila to tele ia ona o faa tununga sa faya e peona ta umaili poti. Ale li i leo Radovan ia lea la ua maua le faa i ungo wa faa maonia zolo tu la fono sau ma le faa salanga e faa se furu tau sanga ili fare pui pui. Ae le o fia fia i ele to tele o i lātou na a fia soi fua i le nei mata upu o na whamai a lātou. E le taitai o na whātu saria i le ano ano soi fua na mau mau maa a fia o na o whātu nunga sa whaia e le nei li i a o tūlai mai le tofi. O le mau a le li o Radovan e le o ia a o lana vai ngā au e pe o na ia tu o ia ne iai.